us here on your website, Mindset Media Radio.
Chino chisera chi chetulimu okusinzira ku kalenda ya Mukama.
Chine chisera chitulimu okusinzira kalenda ya Mukama, chisera cha kungubaga, chisera cha kwenenya, chisera cha kuza mitima jafe na mpisa zafe, tuzigolore eza chama, tuziteleze, zikuwa atagane buto ne Katonde ya tonde guru nensi, Katonde wa Israel. Tuina sabiti satu mchisera chino chitere okugwawo mu June, ngegwako, July ne August. Eche chisera chabiranga mnye entalo, chabiranga mnye okujoku wakanya Israel. Chabiranga munyo empisa nezituka ku ntiko yazo nga zamba dobuja zamba de ebintu ebikolebwa ebyobujemu ebyobukaba ebyobusego nga byeraga byeyolesa nga ate birwanisa Israel oba biwakanya Israel byatukanga ku ntiko zaabyo mu kiseera kino mu mawanga agenjawulo ngokwatiddeko ne Israel kino kiseera nekifuuka ekiseera ky'okungubaga ekyokuzza emitima gyaffe eri Katonda nakati ekiseera bakiyita sabiti esatu ez'okungubaga ezibeerawo nga June egwako nga July awo mwezi gwa July ngaate ogenda ne mwezi gwa August omwezi ogwo baguyita ogwa Tammuz kalenda ya Katonda n'omwezi gwa Av kati nga olubereberye lw'ekiseera ekyo ekya wiiki sabiti esatu mutandika n'ekisiibo mu lubereberye olunaku olutandika ekiseera ekyo ate n'okufundikira ekiseera ekyo mumaliriza n'olunaku olusembayo nalwo musiiba naye zino ennaku eziri wakati awo ezesabiti esatu zo ziba zaaku noonya Katonda kwenenya kuzza mitima gyaffe kungubaga nakulamentinga kye kino kye tukolera mu kiseera kino olunaku olusembayo tusiiba baluyita olunaku lwa Tishba Av mu Hebrew Tishba Av mu lulimi Oluhibrania ngera mu kiseera kino kiseera kya kunoonyezaamu Katonda kuzza yeekaalu ya Katonda gwe mubiri gwaffe na kuzza obwakabaka bwa Katonda mu bulamu bwaffe nga tuyita mu kwenenya ebibi ebyaliwo no okugumiza okusubiza Katonda okweyama nti tugenda kutuukiriza kyeyatutonda okubeera okusinziira ku bigambo bya barabbayi okusinziira ku commentary ezoogerwa eza barabbayi bagamba kino kiseera kibaddemu nnyo okubonaabona okujibwako ebyannannyini Katonda bw'awadde abantu be aba Israel naye kijja kufuuka te kiseera ekyokuddiza buli kimu ekiseera ekyessanyu wadde kyalimu okubonaabona n'okukaba kungi niye ate kijja kubeeramu essanyu lingi lwakuba Mukama agenda kuzza ekitiibwa kya Hamashiach the Messiah Mesiya akizze kisobozese obufumbo bw'abantu okuyimirira nga bw'amaanyi buddizibwemu amaanyi buweebwe obuyinza obuyinza buweebwe abatuukirivu abatuukirivu bafuge ekibi bakiteeke wansi w'ebigere byabwe kye kino ekiseera kye bayita sabiti esatu ez'okungubaga Mukama akuume Apostle Ngabo wano ly'eddoboozi Mindset Media amawulire gammwe.